Johnny Greer made this.
Yo. Check it.
Na ringa na ni 5 ange kwa 10 ge let it slide. Wezi cheza track za opi rima pika side. Bono na danganya kwa mangoma nika why. I can tell it from your tonjo wesi rabu neza glide. Nataka kwangi beach to move kabani na Clyde. Nikipere mbwa na pigs yendo na sunda mangwai. Many lights inside ni dark. Sinanga type and I die what you see in me. Namsho na cheki hipai. Homi anata ijodi we ni shitani kwa mic. Kidembe tevu squeeze na vuta ka mic. Kinishinda nguvu na chukwa dimanga na kustrike. Leto life ya mine movie, thriller ka mic. Tututualva data tuacha tuisema pedi ni who. Siezi go out karata lienda nameless kawa who. Ali try kutu chase but ni mfat kawi ni debu. Stenje za mtaujwa sini wa shaisi kuliko pu. Pori koro kasa bini ukiwa na mirada ni chafu. Kwa filsi ni mavet, uneza ni takafu. Luku diriba imebaki tuwa disye joba rafu. Mali ni clean, tatha ni susu nda kwa bafu. Rap game, trap game ni semi na nevo tukoriko. Daily sus of my fiend, wameshindwa ku let it go. Na come na the baddest of bitches, neza uliza groovy joke. But bia na dead kwa strong kwa ground, limsho for show. Mali udisa pia kimajik, tatha ni juni. Pali, mwere altre kufinesu wa libro aligeu kajetli. Tangu ningi estu na AJ, I saw na pri wa na pri. EA tuko strong kwa ground, please mtu wangu jiviri.
Kajua, kwa strong kwa ground, bibali utifane tuto yu wachizi ma drill beat. Mkashindwa kushugulika nazo njima mwere. Skinny on the mix, najua.
Skinny on the mix.